Senantolanta bunagun kan musokunda AS Mande bena ni rota Ligue Africaine des Champions Féminines de la CAFU kene kan Egypte kaw fe novembre kalo natala nyongo dan tako folo do a eliminatoire munu be zone ouest akofo ulu tana jwe kalo mi bana sibiri temene ku damine jwe kalo tle mwa nani ku kuncha tle bisaba san bafle mwa ni kele ina akera Cap Vert jamana kan AS Mande nyongo dan saba de tan folo ani Cap Vert Seven Star yo tan chelu fla fla sima se sila fla ni bin nyongo dan flana ani Liberia Determine Girls yo tan sekra AS Mande taye chelu nana ni kadankulu nyongo dan sabana AS Mande yo sesro AS Dakar Sacre Coeur kan chelu nana ni kadankulu odela AS Mande bena zone ouest a jorofa Ligue des Champions musola kauta kene kan Egypte Mali Serantolanta Federation nyama yaso ye ful krengren lase AS Mande nyama yaso ma AS Mande Serantolanta na muso ma ani Mali farakulu nyanje ma ubema kubara nyena ko bayira ko Mali muso Serantolanta championnat rabolo kanyi Mali Serantolanta Federation nyama yaso ka fola alisa ko ka de mabina ye kanye si AS Mande ma Ligue na tanyo dan hukumu kono Serantolanta Federation nyama yaso ka kuma nu fora seben kono mitege no blara Federation secrétaire général fe no Ibrahim Bachilie akra jwe kalo tlebi sabani kelen samba flan ngoni kelen nyongo dan yakli na jigina mi bolen fleka kunche Cap Vert jamana kan mi me zone ouest akofo club nan ne ni rota nyongo dana Seven Star Cap Vert jatigi AS Mande Mali Determine Girls Liberia ani AS Dakar Sacre Coeur Senegal VOA Bambara Togola Bamako siaka Traore Kala Selidou.